kama wengi waitamani wenda kimbilia kuzaa afadhali usipate vipi abaganda mugambachi wa Kenya mambo vipi wabongo nimefika modole.